Yes. Super again again. I'm back, nigga, I'm back. Shorty njotu bonge. Uzushi wa bonge. Bele tusonge. Shorty njotu bonge. Shorty njotu bonge. Chisi tu bonge. Chisi tu bonge. Shorty njotu bonge. Shorty njotu bonge. Kwenye VIP, security tight na ma CID, yeah. Napokuwa na wewe, shorty girl, no ID, yeah. All eyes on us like, B.I.G, yeah. Una utam tam tatam tatam tam kama Biggie G. Natamani kukupata, mina we twende tuka kule bata. Hakuna matata, mina we shori kama black and butter. Natamani kukupata, mina we twende tuka kule bata. Hakuna matata, mina we shori kuna matata. Shori njo tubonge, shori njo tubonge. Hey, yeah, hey. Chisi tugonge, chisi tugonge. Oh yeah, shuri njo tugonge, shuri njo tugonge. Mimi na wewe. Chisi tugonge, chisi tugonge. Yeah, yeah, shori, just let me know. Oh, oh. Itazidi kuku hold. I won't let you go. Oh, oh, never let you go.
Never let you go.
Never let you go.
Never let you go.
Always on my mind. Sexy girl, sexy girl. Natamani niwe na wewe. Kila siku, kila siku,
kila siku.
Shori njo tubonge, shori njo tubonge. Yeah, yeah, yeah. Chisi tubonge, chisi tubonge. Yeah, yeah, yeah. Shori njo tubonge, shori njo tubonge. Sauti ya wakubwa, sauti ya wakubwa. Flim CMB, yeah, Flim CM business. Au sio, kama kawaida, yeah. Yo ni Kiwizo on the beat. Rage Records, Records, yeah. Nafahamika. Yeah.